re le mokgwa wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Letsemeng, re ne re ile haholo ha e le mona Majoro Mokwaledi e le motho a bontshang a e le sefofu ho mathata e leng hore a teng ka hare ho toropo tse hlano kaofela tse welang ka hare ho masepala ona. Maobane Majoro re boleletse council ka mokgwa ho senang mathata ka teng ka hare ho masepala, tsohle di leng hantle, le ntshetswa ditshebeletso e tsamayang ka tsela ya nepo ka teng. Fela ra tseba hore Koffiefontein le Jacobsdal ba na le mathata a sewage hobane water treatment plant ya teng ha e sebetse. Re a tseba hore Jacobsdal, Koffiefontein, Pietersburg le Lekofu ba ntse ba na le mathata a metsi, phepelo ya teng e ntse e na le mathata, ha ba fumane metsi 24/7 jwalo ka o tseba. Re a tseba hore ho na le matsatsi a mang e leng hore ha hona metsi, ho tletse di-pothole hohle, ho na le mathata a di-gravel, di-emergency service ha di sebetse. Kore ho na le mathata a mangata e leng hore a teng ka hare ho masepala fela, Majoro o a imakatsa.